xafladdan oo haatay tayo ka qalin jibiyeen arday baratay sharciyada islaamka akhriska iyo qoraalka iyo weyba la gobaday magaalada baydhabo hana soo wal ku baraday macadka barashada sharciyada islaamka iyo akhriska qoraalka ee shaamil waliba ku qayb galay baxda wal barashada maamulka macadka waalidiin arday iyo waliba martay sharaf kala ankoorayntii ku kumid ee ardayda qalin jibiyeey faafayeen ku bi waliyaabo iyo baradeen iyo muhiimadan la ta
ilmiga siisin bogdin eeda fadaayil ilay fadaayil ismallaah koobu kormee ilaahay baba sheey ilaahay sheey xadiis nabi sallallahu alayhi wasallam sheey culumaada saas oo kale ugu hadali ilmiga walisan dhiga maamule sheey waliba kumid ee waxyaabaha geeg adduunyada yaal waxyaabahan ka fayl sababto ilmiga anti ismiime waliba tusaas ilmiga waliba geesiyay wala walahel walaan ka fayl oo jinaada oo ilaahay gudishay intaad aragta oo inta ilaahay raalashiisa aragta intaasna ma ka deerasa barashada ilmiga ka deeras hadii aad ilmo ban baran waxyaabi ilaahay ka fari badan ka saan walaa ilaahay ka horay badan ka saan sawseed jina gal korta sawal jina ka galo bahaysto markan taasu markan ilmiga waalidiintuna bala uulaadin wal bara ising saas oo kale maad ka qiibo jeey badan dhigaa tan isigna qiibo sin furno ising wal barada uulaada uulaadiyoona saaso kale walbarada laha antaad walbarada ay tahay walbarada ay tahay oranka si dadaala anta kale walbarada
maamulka macadka barashada shariicada islaamka ee shaamil iyo weeba uu ku hadalay si uu walan bareen ardayda qalin jibiyeey oo marxalado iyo hamareen
ardaydi daw ku noo dadaalaysay waqtiga gariidi in inta deeran suurta galay leena may fadaane qawlan wa fi'lan un erna hambaliyo hambaliyo waa mahadsantii meel faylaha deerteen cilmigiina horan sii wada waliyar hadii faahfaahin yaraan siinsii macad shaamil ha ka dhawaada xaruntis cusub ha ka dhawaada muwasasada shaamil atacliimiya ha ka dhawaada gacmo furo ha ka dhawaada jasaakum ullaahu khayra dhammaan rag iyo dumar lawiig ila yar oo xafladu ku qayb galiyo la walba oo aan suurta galo doontay inuu fiirsa videoga meelaha dhammaan gacmo furaha ka dhawaada macad shaamil iyo muwasasada shaamil iyo madrasada shaamil litaxfiid alquraan alkariim runtii waa xarun etubin yaa mayni ku suurtagal leeyihii bilatan inuun ku furna magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadun isha shariif gacmay kolba xaruntu may ku koobanta waa saddex door sadiida doorna may ku baha doonana duruusi eetan fara badan waana may ku koobanta sanada daaf qayb ka dhawi waa saddex qaybood iyagu koobanta sadiidaas qaybood oo la ka barado doon koo quraanka kariimka barashadiisa hadii hadalla ay tii tasxiishay tajwiidshay farbarshay iyo sidoo kale qiraa'aadka sidoo kale mayla ka barado doon ee macadka muwasasada mayla ka barado doon xaruntuntan ah waa macad shariica islaamiya ah oo la ka barado doono culuumta shariicada hadii aad lahaydi tafsiirkii xadiidkii fiqhihii naxwihii iyo wali markaas in kaalmayay oo funuuntii ku koobanaytii shariicada iyana la ka barado doona maalin walba iyo sidoo kale khamiis jimcaha
dhanka kale macallimiinta wal ku dhigaa samacad ka shaamil ayaa ku hadleen dadaalkii uu galiyay ardaydiyo
God to give you opportunity today we are coming here to meet so just I will give you one advice when you have been a student when you have been a student you are supposed to have reasons they are coming one respect two patient three respect each other because when you don't have a respect we are just nothing also now we have been looking for knowledge inshallah we thank God all of you all the best student
sisin aragaytan ama sisin boorhaytan maad shaamil wa maahad shariicada islaamka ka baradaw ma ka furnaade jiray iskoolkan macruuf tuul erow oo masaajid ka degan lama kun labaati kooti illa hadda la ku roogay meel ka shaqeeyay madrasada runtii eed iyada mahadsanta may hadhow ay tahay macahadkii oo runtii intaas shaqeeyay